Life bila Jesus ni ngumu kama crossword.
DJ Octave.
Wamba ndani ya Yesu taniweza. Oh no, niko na Bible mpya kama blazer ya mono. Haijalishi nani president, Jesus ndo king, he's the son of God. Hallelujah. Jesus, nimekukeep left side ya chest. Heart yangu ikipump blood. Nakumbuka kwa cross uli donate blood. Nika receive, wacha nikuite universal donor. Koto wako mimi, nisiku sifu mbona. Bila damu yako hadi function. Bila wewe Kenya ita malfunction. Bila damu yako hadi function. Life bila Jesus ni ngumu kama crossword. That's why napenda Jesus. Mi napenda cross na word. Mi napenda cross na word. Cross na word. Cross na word. Cross na word. Mi napenda cross na word. Cross na word.
Acha siki.
Cross na word. Cross na word. Shetani mjanja amejificha. Available, lakini tuko na wewe uko. Available, maadui wakinena kunimeza. Bele yao Yesu umeandaa meza. Hata niwe peke yangu ntakutendereza. Masihi Bwana Mungu wewe ni Ebeneza. Ntakusifu mpaka dea kwekwa kwa jeneza. Life bila Jesus ni ngumu kama crossword. That's why napenda Jesus. Mi napenda cross na word. Mi napenda cross na word. Cross na word. Cross na word. Cross na word. Mi napenda cross na word. Cross na word.
Acha siki.
Cross na word. Cross na word. Mi napenda cross na word. Cross na word. Cross na word. Cross na word. Mi napenda cross na word. Cross na word.
Acha siki.
Cross na word. Cross na word. Life bila Jesus ni ngumu kama crossword. That's why napenda Jesus. Mi napenda cross na word.